Uma kuwukuthi umama ntakazi esishadile nebana uyazi ukuthi izinga liyashintsha kakhulu lengane yakho esikhulile isiphumile esandleni sakho kodwa manje isinomndeni wayo oyimele kodwa uma kunezinto ezikhathazayo kumkhwenyana wayo kumbe engafanele ukwenzeka kunini la khona okumele ungenelele na sizobuka isimo ke esinjalo la ohlelweni ezomndeni ngakho qinisekisa uhlala nathi komdodo kuba ngithi kuwe sawubona ezomndeni uhlelo lwakho lulethezeluleko eyiphathekayo ngaba ka focus on the family sithola umbuzo kumama okhathazekile ngenze njani ngengane esikhulile ephatha kabo umkhwena wayo ndodakazi yethu igane indoda enomoya omuhle kabi kodwa indodakazi yethu iyehluleka ukubonga lobo buhle imphatha kabi umkhwenyana ayimhloniphi kungiphatha kabi ukuyibona iqhubeka ikwenza konke lokhu phambi kwethu iyingane nabangane mina ngifuna ukukhuluma nendodakazi yethu kodwa ubaba kwami yena ubona sengathi ngizobe sengeqa umngcele manje wonke umndeni wakwethu unolwazi futhi uphatheke kabi ngalesi senzo sikandodakazi ikuphi okumele ngikwenze ngempela kunzima ukusho ngaphandle kolwazi oluthe xaxa ngokwethu kunzima ukwazi ukuthi uqonde kukuphi uma uthi ayihloniphi ngakube ukhuluma ngokuhlukumeza ngamagama nokwemizwa enhliziyo okusiriyas kakhulu kumbe uqonde ukuthi indodakazi wakho uvamise ukunyusa izwi uma ixoxa nomkhwena wakhe lolu hlukaniso lungeza umehluko omkhulu ngokuhamba kwesikhathi uma ukholwa ukuthi ukuyiphatha kwakhe kubi ngokudlulele futhi kungalimaza okubungozi empilweni yomunye kuzodingeka ungenelele kube khona okwenzayo uma kungenjalo lukhulu liyeza liyanyelela dadethu kababa okukhulu kuncike kuhlobo lweqophelo lobudlane bakho nendodakazi wakho uma kuwukuthi amaxhama avulekile kuye singakhuthaza ukhulume naye ngemizwa yakho kahlehle kuzomele uqale ucabangisise kahle phambi kokuba uthathe isinyathelo mhlawumbe singaqala ngokusho amagama athi sihlule ukuyibamba masibone indlela okhuluma ngayo nomkhwena wakho wonke umndeni usiyazi ngalokuziphatha kuyalimaza ukuzwa umakoti ekhuluma kanje nomkhwena wakhe kulimaza kakhulu uma indodakazi yakho unenkinga uma ngibuza ukuthi kwenzekani ngempela phakathi kwenu ningathanda sikhulume ngakho uma ivuma usungalandelisisa kahle futhi bese uthandaze naye nixoxe ngokujulile ngale ndaba iluleko zomama zinenhlakanipho futhi amadakazi azemukela ngemfudumalo uma zilethwe kahle kodwa umele ukwazi loko kuthi iluleko ayizona izeluleko kuze kube ngokuthi ziceliwe kuqala uma kuwukuthi indakazi yakho ikhombisa ungakuphi indlebe sikhuthaza uthi ukuhlehla bese indaba uyixoxe ngomthandazo nenkosi njengowesifazane osekhulile manje usenjengontanga yini akaseyona ingane zama ukumbuka kuye nomnyeni wakhe njengokuba ubukhuluma nabantu ongahlobene nabo ngamanye amazwi abantu nje abangomakhelwane uma uza ngale ndlela kuyokuqhelisa ekugamanxeni kwezobudlane babo ngokungafanele eyikhathini eyiningi usizo oluza ngoseceleni ononakekelo kungaba ngumfundisi meluleki imentor nomzalwane omuhle luvamise ukuba namandla kunamanjalo uma kuwukuthi inkambiso indodakazi yakho kumnyeni wayo kwenza ungathokozi ngayo ikakhulukazi ma kuphambi kweyivakashi kwakho usengama emqameni othi kwami cha kubuso wami umthetho ongeke kwenzeke lokho ngeke ukwazi ukuguqula indlela yokuziphatha komunye umuntu futhi ungeke wakwazi ukuba uphathe indlela aphatha ngayo uwakwakhe kodwa usengasho ukuthi sinomthetho wokuthi wonke umuntu uphathe omunye ngenhlonipho uma ungawuthobela umthetho wakwami akukho okukuphoqayo ukuthi uze kwami uma indakazi yakho ingathobi ungavesi ungabe usayimema uma unemicimbi ekhaya owethu umthandazo ngokuthi ndodakazi yakho ivuleka amehlo kulokhu kubuka kwayo lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family sihlangabezwa hlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.